Download it from chilliswagmusic.com.
Time for drama and beat.
Don't see on the deck.
You know we blaze it. Don't you na kubona. You got me, my boy. Jable. Yeah, I don't sight nalo any purifier. Katima ninjas boy.
Denisa zibi kona mupilo bao.
Bulela lute.
Denisa zibi kona mupilo bao. Ah, we na musisa na tuwe.
Fateni vashima Wano ni guma ula pe hava ni kata Mwana ni bali zangu ndao nizielize Gonji nisa kufuma nito wolofo nilizize Nika kufupa ula party Bitch ya fucked up Noni bula nikoni univiza dati Nenisa ziwikuli unani mulelo Wakuni kulisa zese nikula mwapilo Mama ene nilata nipilu kaofela Butuku kwa pilu butiseza fani muopela Nani wena nsala tuza kubapala Kapa kima vita wena na ikela Zakoeza yala tafela wakutubula Nina luweni antumi chwale kespala Nika kufupa ola bati bitch wa fucked up Noni bula nikono univiza dati
Nenisa zibi kona mupilo bao
Ninjas games No time
Nenisa
zibi kona
mupilo bao Ah, we na musisa na tuwe
Fela mane kukapunda maloba kasepisi zemulika ni musunga Na itumela kumunga abupilo ya bata kusevinga kwa teni waka abupilo Nikaboni kona mane kafanisa ni woni fela kasize ni kona kasavisa Kamgeuzi kwa maka ya kachisa ni wona teka ya kona kaseri kale kisa Awaguli kona mane kikazangunda akalike ni kulika tunu kila sunda Akaishuli fela kwa teni makeke buhule cholo ingi azule masking Awaguli kona mane kafanisa buhule cholo ingi Ya seni kuno lekisa
Nisazibi kona mupilo bao
Ga chief
Nisazibi kona mupilo bao
Manager lindo piu Mr. J
Wena musisa na tuwe
Mr. J
Wena mano monepa Nisazibi kona mupilo bao Nisazibi kona mupilo bao
Yambiswa Caricious
Chaple
for this Hey Nexus Let me get you one more time Ana wabonepa kwa muhule wapili Anzepi nikuli manyalo ukabona kapili hey, Kose muchi wanga kima luti vene pili Lwaziva matuku muka kombola kwa pili hey, Vaikole mina vodoni jima sabala Fomuka lezi muhule kupepa kusapala hey, Lwamivona luli mutumile kwa liteka Kimina velu saba kwa numa sexy weka hey, Musari manie wa shimbaza zinizazi Semuri vana amusa ziva kulutakazi hey, Kwa liteka fela kusapuma mugeuzi Kambe kima shere nkambe mwale kama bezi hey, Nensa isivi ya mina yo matiamu Mama otu ya mina kuipatile katiamu Wena kiala chafela kaofela ototunga Kununga kwa teninge foku inzi ya mutika
Nenisa zibi kona mupilo bao
Yambiswa kinde house again Chaple for this
Nenisa zibi kona mupilo bao Ah, wena musisa na tuwe
Oh,
yesai Komichi Nomniswa Karishas Na uweni na kubona Nexus to Musi Yale kodi Zani J.I.C. Yopti Musi Mark Amchi Kums Tuleka Tima Ninjas I see Don't be so garishas
Don't see on the deck
Download it from chilliswagmusic.com